It's another one. This the addict, this the addict. Set to a get. Okay, yeah.
Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo.
Nikiangukia beat utadhani kuna bato. Mziki na pay madeni nisha seto. Mike ni asset, okay. One, two, get set. Chene iko ndo na get master. Na flow comes ya akojia beat. Juu akili kwangu maso na haso na reso na niso. Nilishamsho mupu god faso. Aswange Delilah akili ni nywele nifanyie ka Samson. Juka see me missi me mini MMC poison. Chakra bikra jota bila lotion bado mi mpandi abracadabra ata bila timba bado mi ulandi kukru kakra kabla izo bla bla. Ebu cheki vile flow ina kaya big kwa.
Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo.
Kugrip Mugrip hadi CD napata pancha kwa drive insane car dynamo na floka ama chama lecture car teacher useleb family kacha ah singular we ain't similar I'm more popular sina ukabila na mrembo siwezi kabila na leta panji ya dana ma binaka bugamu chana evergreen na kasavan ey morio oka eti ha ey nyoko na walea kamzazi punchlines mangamizi maka muzika ya mwizi ha ha kaya mwizi face ngozi ni ambuzi hawana ujuzi na speed through makohozi ndoma na kila place nipo kadem ajava.
Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo. Kakamseto metoka ghetto, town is the life, sis is the echo.
MC Poison. Ata bila lotion, bado mi mhandi. Kwa mgu bila timba, bado mi ulandi.